Near Jongo. What's it? Shop shop. When double spirit. Mr. Swaggy. It's a boy na mukia boy. Eke eku yununa. Shansi tiwa mwine.
Kwa makwako, funika kuwa iflesi. Iwe magi, funika kuwa iflesi. Tie kuwa iflesi. Tie kuwa iflesi. Iwe doli, funika kuwa itepo. Usweta kwako, funika kuwa itepo.
Spirit.
Yeah, go high, blessing. Yeah.